Cumhuriyet sugan sumalilano idan ka sugan taraki shod wata hebta sugayo hakka sahaya hebta sugayo hakka sahaya sumalilan bay kunolihino sumalilan bay kunolihino i'tiraf sugan waxa sugnaba waka waka tawur wirayo musiya sayni qibad awku tadaysinan qarano guliyo minni ma sugan bad mustixanaysanada badano allah sugi sumalilano allah sugan bad ku doogsanayna ku tiirsanayna allah sugayo sumalilano allah sugan bad ku doogsanayna ku tiirsanayna ku doogsanayna ku tiirsanayna ku doogsanayna Sultan waaniyo shaqab iskaashaday Somali lambay kunolihino Somali lambay kunolihino Malab sugan ban ma'ansanayna Malab sugan ban ma'ansanayna Malab sugan ban ma'ansanayna Malab sugan ban ma'ansanayna I'tiraf sugan waxan sugnaba Waka waka tawur wirayo Musi ya sayli qiba Aw kunta daysina ngarano Guliyo minni ma sugan bab Kusti hanna yisina da badano Allah sugi sunna lilano Allah sugan bab Kudog sanayna kudir sanayna Allah sugayyo sunna lilano Allah sugan bab Kudog sanayna sugan somalilano sayma tokliyo wadu safiya dad samam badan hoyse samaha satir kaadigay satir baadigay isma sekada isku samtada somalilambay kunolihino isma sekada isku samtada somalilambay kunolihino i'tiraf sugan waxan sugnaba waka waka tawur wirayo musi ya sayli qibad aw kunta daysina ngarano guliyo minni ma sugan ban kusti xanaysanada badano allah sugi sumalilano allah sugan ban ku doogsanayna ku tiirsanayna allah sugayo sumalilano